waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa galab talaada bisha Febraayo ay tahay 11 sanadka 2025. halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanayso stuudiyogan ku leenahay magaalada melbourne. magacayguna waa xasan jaamac. wararka maantana waxaa ugu waaweyn: madaxweynaha maraykanka donald trump oo saxiixay amar canshuuro lagu saarayo biraha dalkaasi uga yimaada dalalka dibadda, isagoo sheegay in austreeliya aan laga cafiyeyn; walaac laga qabo in heshiiskii xabad joojinta kaza uu burburo; donald trump ayaa saxiixay amar uu ku soo rogayo canshuuro biraha iyo aluminiyumka dalka maraykanka la soo geliyo; waxa uu madaxweynuhu sheegay inaan cidna laga cafiyi doonin canshuurahaasi. inkastoo uu ra-iisul wasaaraha dalkan austreeliya anthony albanisi ka ballan qaaday in austreeliya oo laga cafiya canshuurahaasi uu ka fiirsanayo, ra-iisul wasaaraha ayaa horey u xaqiijiyey inuu la hadlay madaxweynaha maraykanka donald trump oo uu kala hadlay arrinta canshuurahaasi la saarayo biraha iyo aluminiyumka, waxaana uu ku tilmaamay wadahadalkii ay telefoonka ku yeesheen mid si saaxiibnima u dhacay, isaga oo intaasi ku daray inuu rajo fiican ka muujiyey rajada austreeliya in laga cafiyo canshuurahaasi. hogaamiyaha mucaaradka ayaa isaguna ku dhawaaqay inuu doonayo inuu fariin cad u diro washington arrinta canshuuraha biraha iyo aluminiyumka la saarayo, isagoo sheegay inuu aaminsan yahay in amarka donald trump uu yahay mid khaldan. peter dutton ayaa sheegay in madaxweynaha maraykanka loo baahan yahay inuu fahmo in austreeliya xisbiyadeeda oo dhan ay isku raacsan yihiin kana soo horjeedaan in 25% canshuuro la saaro biraha austreeliya ay u dhoofiso dalka maraykanka, waxaana uu intaasu ku daray in tallaabadan ay dhici karto inay dhaawacdo xiriirka labada dal u dhexeeya. qaraabada dadka weli afduubka loogu haysta kaza ayaa waqti gaaban waxaa xireen wadada weyn ee caasimada magaalada tel aviv kadib markii xamaas ay ku dhawaaqday inay hakinayso dadkii lagu sii dayn lahaa iyadoo la raacayo heshiiskii xabad joojinta. xamaas ayaa sheegtay inay hakinayso maxaabiista iyo dadka la haystayaasha oo la kala bedelan lahaa, maadaama ayay dheheen ay aaminsan yihiin in israa'iil ay jebisay shuruudihii xabad joojinta. laakiin waxaa jira carab ballaaran oo ka dhalatay hadalkii donald trump uu ku sheegay in shacabka kaza aysan xuquuq u lahayn ay dib ugu soo noqdaan dhulkooda markii maraykanku uu dhulkaasi la wareego. qaraabada israa'iil ayaa sidoo kale dhankooda waxay ku eedeeyeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi israa'iil benjamin netanyahu inuu carqaladaynayo heshiiska xabad joojinta ama uusan hawl fiican ka qabanayn sidii dadkoodii ay jeclaayeen guryahoodii dib loogu soo celin lahaa. dowladda northern territory ayaa gebi ahaanba tuurtay qorshe heshiis loola geli lahaa dadka indigeneska ee gobolkaasi degan. wasiirka koowaad ee gobolkaasi liya finishoria ayaa sheegtay in xisbiga liberaalka ee iyadu ay ka tirsan tahay uu doonayo in taa beddelkeeda diiradda la saaro sidii dib loogu soo celin lahaa kontaroolka gola deegaanada baadiyaha ama goobaha fogfog ku yaala. qorshaha heshiis lala galayo dadka indigeneska ee gobolkaasi ayaa waxaa bilaabay xisbigii leyborka 2018. wasiirka caafimaadka dalkan austreeliyana waxa uu sheegay inay weli ka shaqaynayaan sidii kor loogu qaadi lahaa dadka bukaanka ee dhakhaatiirta u taga ee aan wax lacaga laga qaadin ama isticmaala nidaamka medicareka ee la yiraahdo balka biilinka, iyadoo bukaanka iyo dhakhaatiirtuba ay walaac ka muujiyeen in dad badan hadda la bilaabay in lacag laga qaado. dhanka cimiladana, melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 23, sydneyna waa roobab iyo 30 digri, halka australian dollar waxaa lagu sarifayay 63 senti oo dollarka mareykanka ah.
like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta facebook ee sbs somali.